najirusha chini ya miguu yako. Yesu nasema asante, nimerudi na shukurani kwako, sawa sawa na yale umetenda. Mataifa yote na yaisikie sauti yangu leo, nitaimba nitasifu nitakiri, sawa sawa na yale
Shatana, Ira do Satayana Mahana, to Semazana Kifo.